kmusicthomas.com.
King Dynamite, Rox Ryan.
Panuna chungu,
run it.
Kampana gandalama.
Umaoneka mushenga tulinae. Oh, na. Natovala twasem, masikas twasem. Bea jaka mulichapazi. Mula moneka winonga mulivonse. Oh, na. Vamimona. Batila fe imo kuleka na patali. Every time I loving. Every time I touching. Na vamimona. Batila fe imo kuleka na patali. Manje ukaenda joa. Mati uzi wako mene wa maendabo. Vabie vya mongambali single. I don't need no specs. Bonse ti maona mabima mabenzi ya mapakinga. Natuma litu delivery. Pangono chape na apu ya sevenza. Yakapika.
Iyo ni yango. Ni yango. Akupasa kuservice sifu kwa unauli nazo. Akupasa kuservice sifu kwa unatumbala tikama. Koma ukaenda towa 4 days. Tiba ziba bakona ma games up. Koma ukaenda towa 4 days. Tiba ziba bakona ma games up. Bakonda shipolo bolo. Siba kona pa shipolo bolo. Bakonda kuservice. Life ya mayango. Hey, DJ Cast make them bounce.
Rap Brian, banona chungu. Kampana gandalama. Yeah, 1, 2, 1, 2. Yeah, kumangala mala feeling ativisi ya tu kumangala kado. Na bantu bata shot my favorite kapo. Hine panoni ziva titafya kapwepo. Kanshini kaselapo kumapo parking a Prado. Umachitia my Batman as behind my back. That body bed na nguva maipanga snack. Kuliyama bela speed ukankara stack. Especially when I nepa kankara spark. You got my friends calling me kuma 03. I've seen your girlfriend brother man ulikui. Bagai basa kwa tamo tacho sankana ndui. Hello afala kasket ka black a kepi. Sometimes fall di mankala off the whole day. Nisiri zila stress pantemba ya go day. Sininga lekelele vena bakutu. Rap pano ninvela monga cheninga si short.
Iyo ni yango. Niango, akupasa kuservice sifu kwa unauli nazo. Akupasa kuservice sifu kwa unatumbala tikama. Koma ukaenda towa 4 days. Tiba ziba bakona ma games up. Koma ukaenda towa 4 days. Tiba ziba bakona ma games up. Bakonda shipolo bolo. Siba kuna pa shipolo bolo. Bakonda kuservice. Life ya mayango. Hey, DJ Cast make them bounce. Iyo ni yango. Akupasa kuservice sifu kwa unauli nazo. Akupasa kuservice sifu kwa unatumbala tikama. Koma ukaenda towa 4 days. Tiba ziba bakona ma games up. Koma ukaenda towa 4 days. Tiba ziba bakona ma games up. Bakonda shipolo bolo. Siba kuna pa shipolo bolo. Bakonda kuservice. Life ya mayango. Hey, DJ Cast make them bounce.
Fresh and fresh and music.
Exclusive from CKMusicPromos.com.